music and tell them.
Dante.
Tell them that I'm coming with a stone. Tell them that I'm not fighting alone.
No.
Tell them that the victory I won. Ali Kufa comes and labas as a blaze in the carbon. I wanna praise you every day. For my team, I don't live for the Lord you lay. To feel a way, Baba, you need it as the West. For the atom, whoever, and you have to dress it. Pick it up. Look at the enemy. Start it up. Hit on the enemy. Mabie leo nimekuja wong. Goliati leo lazima agu. Pick it up. Look at the enemy. Start it up. Hit on the enemy. Mabie leo nimekuja wong. Goliati leo lazima agu. Nipe mawe. Nipe sili. Nipe mawe. Nipe sili.
Nipe mawe.
Nipe sili. Goliati leo lazima agu. Nipe mawe. Nipe sili. Nipe mawe. Nipe sili.
Nipe mawe.
Biblia, ili nifunza pasavia. Ninakiri Yesu hadharani bila fia. I'm a son of a king, so mimi sitolia. Prosperity na breakthrough, tarajia. Nilikuwa down na kaninuwa mesia. Kuwa kwa kimaulana ninajivunia. Kusema wema na fadhili ninakusudia. Nipe hekima na jua we utani bigalia.
Take it up, look at the enemy. Start it up, hit on the enemy. Mabie leo nimekuja wong. Goliati leo lazima agu. Pick it up. Look at the enemy. Start it up. Hit on the enemy. Mabie leo nimekuja wo. Goliati leo lazima agu.
Nipe
mawe. Nipe sili. Nipe mawe. Nipe sili. Nipe mawe. Nipe sili. Goliati leo lazima agu. Nipe mawe. Nipe sili. Nipe mawe. Nipe sili.
Nipe mawe.
Nipe sili. Goliati leo lazima agu. Pray a little, pray some more. Remember that you reap what you sow. Tell him that I'm coming hotter than before. Return if you're wrong, or see some will enough.
Give me your grace, give me your love. Born of the spirit, so you better know. Siyo vita ya kimwili, ni vita ya kirono. Nifanye kama Daudi, ni zidi kukro.
Pick it up, look at the enemy. Start it up, hit on the enemy. Mabie leo nimekuja wo. Goliati leo lazima agu. Pick it up. Look at the enemy, start it up, hit on the enemy. Mabie leo nimekuja wo. Goliati leo lazima agu.
Nipe
mawe, nipe sili. Nipe mawe, nipe sili. Nipe mawe, nipe sili. Goliati leo lazima agu. Nipe mawe, nipe sili. Nipe mawe, nipe sili. Nipe mawe, nipe sili. Goliati leo lazima agu.
Nipe mawe,
nipe sili.
Nipe mawe.
Nipe sili,
nipe mawe,
nipe sili, Goliati leo lazima agu.
Nipe mawe,
nipe sili,
nipe mawe,
nipe sili,
nipe mawe,
nipe sili, Goliati leo lazima agu.